dokkangal waɗi tolle 4 lewru février yabbe non du wattu jono kudde kewde gollaade maataama to no yimbe lo wombe le ngalure mottinde kollitiri wiide tagal ko nayri bangal laabal dum bi dum wondi e beydude faamu hakkunde amiri en wombe ton kanye e pelle kumide kabaru yirwere kedde mo kanko no dirtede mama ko ne ko mo sifi do hen
le gendi sewarana nuko entité secteur 1 imadraji fu digen ton kan yewa ittude toniji e nyamarde le boldi yaade ada on nuko ya fa doctorat entité hôpital togo don fu imadraji wadama yal ana labentina gollan ana wonde wadede fa hande kay deene entité mosi kore le gendi motti tondo anane mudun fa yottade stade barema bokum don fu ana hani fitede
ti allaji ko nayri bangal wayde labal le ngalure mottinde dum fa boto wattu joni o du ko nayri bangal no yimbe lo wombe tombe fu kanni gollidirde kanko noddete do Bukari Touré Amiri deene ne noddete ko mogel en o wi dido gollidena kanni jukite ton wakkati furum
mingi miro da handen di imadra am isanne sabdena motti ana ton le o wakkati horembe fedde sugabe jokolbe fu hakkama o nyaaji sappo kay e kaaki hande waldrebe e gollal nga
fedde humnide kabaru jewtaano dido golleji wori waran jewto no dedde fu gorri ton non kanko Idrissa Bella Cissé jokkata to bo mere motti o hollitiri wiide
yontere fu e waranɓe hannde amen golleji waɗaɗi minde miɗowa immade le yontere wotere kila ɗiɗi min ƴeewta ɗi golleji waɗaɗi tekinat ana wonde e waɗede le commune fo e maggal muɗum hooreɓe denɗen du ana wonde e heɓtete ngal gollal mbeɗo du o yalla ngal gollal ana jokkina
jababuji keɓaɗi joni ɗi iɗi belna yonki sanne non kanko laamiɗo fedde ONG nde noddata action mottinde o hollitiri wiide ka ɗum e tawede fo o hollinimse makko ko fedde tawaka toon hannde famminde yimɓele wotanaɓe wonɓe toon ɓe tiɗallaji goduɗɗi kedde mo kanko noddete ɗo Madi Bagayogo kanko juɓɓino golleji fedde noddete action mottinde komo sifido hen
mais joɗiki mi jandide mabɓe yalla meɗa heɓa yettine ɗi kibaruji jottuɗi aradio famtine jama o honono gollal han yewrude leelingal gollal yimɓeji ana hana famde huɗum woni darorgal hoorejo deene huɗo hana gollude huɗo hana haalde meɗa wonde wadde ɗi immadraji le ñalanɗe warande yalla jama ana famtine hen
oɗo projet kanɗo wadde toon le libbi nayyi yalla gollidal ana waɗa hakkunde yimɓele wonɓe toonɓe kañi amiri en deeɗo wonɓe le oɗo nokku fa yetto yimɓele huminiɓe kabaru yirwere
goyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum